Vulekani masango ya zulu, vulekani singene. Sikanye seleni zingilosi ze zulu, uma kumnyama sizongena kanjani. Asishoni ngoma ngoJesu inkosi. Owasisinisa siguyo ingozi ngokusihlawulela wavula indlela singeze sifuphe uma simlandela.
Haleluya,
haleluya uJesu, owasikhulula sombonga kakhulu phesheya komfula.
Noma
inhliziyo igcwele ukona yohlanzwa uJesu ayengena khona.
Yena
yozinqaba asibhuqizitha nokubazinjani uyakuzichitha.
Haleluya
uJesu owasikhulula sombonga kakhulu phesheya komfula.
Ngakho
zimekala kuJesu umsindisi, ucashe buyena ongumqobisisi. Kona-ke unalo ithembe enhlizweni elingajabhisi nomusekufuni.
Haleluya,
haleluya uJesu owasikhulula sombonga kakhulu phesheya komfula.
Talalala,
talalala, talalala, talalala, talalala, talalala, talalala, talalala, talalala, inhliziyo igcwele ukona yohlanzwa uJesu ayengena khona. Yozinqoba azibhuqizitha nokubazinjani uyakuzichitha.
Haleluya,
haleluya uJesu owasikhulula sombonga kakhulu phesheya komfula.
Ngakho
zimekala kuJesu umsindisi, ucashe buyena ongumqobisisi.
Kona-ke
unalo ithembe enhlizweni elingajabhisi nomusekufuni.
Haleluya,
haleluya uJesu owasikhulula sombonga kakhulu phesheya komfula. Sombonga kakhulu phesheya komfula. Sombonga kakhulu phesheya komfula. Sombonga kakhulu phesheya komfula. Amen.
Nibe munye
Danaa.